ngathi ngo-December. Ngifisa ngathi sheshu geze, sibangene silahlu mlenze. Sekumele nisheshe nenze. Sibajikile, nani sinimile, kuzani nisiphathele, kumani sinithumile, jumani sikushubile. Sijaba ngathi ngo-December. Ngifisa ngathi sheshu geze, sibangene silahlu mlenze. Sekumele nisheshe nenze. Sibajikile, nani sinimile, kuzani nisiphathele.